Yeah, Skyline Entertainment. Mr. K4. K4 K4s. Let's get it, nigga. Grandpa hamarapa na watapana fimbo fimbo madaka kansa wote wanadai kwenda kimo kimo juu ya mizani na wanajua watoshi kilo kilo chapa mandondi slice ka kimbo kimbo. Buda si grandpa, awa marapa na chapa mafimbo, fimbo, fimbo. Madaka kansa, wote wanadai kuenda kimo, kimo, kimo. Juu ya mizani na wanajua hawatoshi kilo, kilo, kilo. Chapa madondi, slice ka kimbo, kimbo, kimbo.
Wananipima, 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 kavisiti, wananipima, 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 kavisiti, wananipima.
Wananipima, 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 kavisiti, wananipima, 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 kavisiti, wananipima, pima.
I'm killing this just on a daily, touch a promoter to go ahead and pay me. Nishaka funga, buda di msupa nasema shiga my baby. It's funny I'm a rapper, bado wana shinda wakipigana daily. I'm making the news, kutoka standard, sasa nimefika daily. I'm feeling my I'm feeling myself, rah, rah. I'm signing them niggas, I'm changing the game and I'm ringing the bell. Ringing the bell. Ask around, everybody can tell. Everybody can tell. I do it so well, I do it so well. All my records are sell. My records are sell. I got the keys, I'm coming for you if you owe me some peas, nigga. Some peas. I'm bringing the heat, they're catching the cold, they're catching the chills, nigga. Chapa, fimbo, mada, kanza, mizani.
Buda isi grandpa, awa marapa na chapa mafimbo, fimbo, fimbo. Madaka kansa, wote wanadai kuenda kimo, kimo, kimo. Juu ya mizani na wanajua hawatoshi kilo, kilo, kilo. Chapa madondi, slice ka kimbo, kimbo, kimbo.
Buda isi grandpa, hamarapa na wachapa na fimbo, fimbo. Madaka kansa, wote wanadai kuenda kimo, kimo. Juu ya mizani na wanajua hawatoshi kilo, kilo. Chapa mandondi, chapa mandondi.
Wananipima, 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 kavisiti, wananipima, 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 kavisiti, wananipima, pima.
Wananipima, 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 kavisiti, wananipima, 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 kavisiti.
Yeah. I've been grinding, man. I've been getting all this money, man. Natoka ghetto, my shida ni bigger, but I'm concentrated on making it better. Making this cheddar, gotta get it, plus my rhyming is better. Flow cold, they gon' need it, my sweater. Forecasters, I'm changing the weather. These rappers in danger. Saving the game, I was born in a manger. Ignoring these strangers, they don't even get a line in my pages. Fashion, I'm about action, but when I swag out, them kicks matching. Stay real, never flashing. Been real since 13, hella whack in they 30s. I'm never flexing on Nick. Came from the slum, so I build with my Nick. Dudes is thinking they jigger, trying to front like they holding them figures. Vet shoot up, hakuna beginner. Have a soba, kuna chama mapima. Have a soda, ndo tapata na kunywa. Wananipima, 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 kavisiti, wananipima, 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 kavisiti, wananipima, pima.
Wananipima, 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 kavisiti, wananipima, 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 wananipima.